emasulini kufuneka bantu ngoba uNkulunkulu uthatha abalungile esiyabona ngelifa. Umina ngiyadideka mama ukuthi emasulini kufuneka bantu ngoba uNkulunkulu uthatha abalungile esiyabona ngelifa. Umina ngiyadideka mama ukuthi emasulini kufuneka bantu ngoba uNkulunkulu ukhetha abalungile esiyabona ngelifa. Umina sengishaya luvalo uma ngizwa abantu bethu walunga mfokabhoqo ngivele ngibona ukuthi uNkulunkulu kushuthi usezothatha namhlanje. Umina sengishaya luvalo uma ngizwa abantu bethu walunga wemashende ngivele ngibona ukuthi uNkulunkulu kushuthi usezothatha namhlanje. Uphumfolovolo lumfokabhuzi kase wayoneni kuwe Nkosi ube wawungeza umthathe yeshiya abantu abakhe bebathathu. Uphusabela umfokaqini kase wayoneni emasukini ube wawungeza umthathe yeshiya abantu abakhe bebathathu. Uphumlamulu umfokatha kase wayoneni kuwe Nkosi ube wawungeza umthathe yeshiya abantu abakhe bebathathu. Uphumngadi umfokatha kase wayoneni emasukini ube wawungeza umthathe yeshiya abantu abakhe bebathathu. Uphusenza umfokakubani kase wayoneni kuwe Nkosi ube wawungeza umthathe yeshiya abantu abakhe bebathathu. Uphusakhile umfokakhulu kase wayoneni emasukini ube wawungeza umthathe semncane kangaka esikuthu. Umina sengishaya luvalo uma ngizwa abantu bethu walunga wemashende ngivele ngibona ukuthi uNkulunkulu kushuthi usezothatha namhlanje. Mhlambe ngizohamba nazo ngoba kusemhlabeni kuye kutahamba xesha wonke. Mhlambe ngizohamba nazo ngoba kusemhlabeni kuye kutahamba xesha wonke. Mhlambe ngizohamba nazo ngoba kusemhlabeni kuye kutahamba xesha wonke. Mhlambe ngizohamba nazo ngoba kusemhlabeni.